download kupitia izokanmedia.com.
Hey yo, Kwaro!
Sacha!
Bongo kama New York, ila uwe na msiko, na msiko, uwe na msiko. Bongo kama New York, ila uwe na msiko, na msiko, uwe na msiko.
Ona maisha bongo anavyotisha, afadhali ajana kila kukicha. Hatuna hata muda wa kupumzika, kama vika tu ni mbele ya warungi vika. Oda kijana bongo anavyovaa, cheki pozi zake jinsi anavyokaa. Amechoka kachoka kachaka, jitume ipo siku utafarijika. One day, one day,
najua ipo siku moja,
one day,
tutabadili mboga,
one day,
walio tudharau,
one day,
si watatue simu,
one day.
Tunateseka wote tunasurubika, hatujawahi kupata raha kabisa. Tumetoka home kwa kutoroka, tumeacha wazazi wakilinishwa.
Tukandika ujumbe wende bosiku, maisha yetu atajapata nafuu. Tunapokwenda hatupati wika tu, twaomba baraka za wazazi watukufu.
Tunakokwenda naelewa dalari, kama tukifuata japata bari. Kuishi mbali na uzi hatujali, lengo letu kuishi maisha kifahari.
Harizi shwari kamari na chezo bila daftari, kama unakili kambali jazari, muda watari umari. Woni atari ajari kiza sali, hari haiko shwari ya bidi kukambali.
Ona maisha bongo anavyotisha, afadhali ajana kila kukicha. Hatuna hata muda wa kupumzika, kama vika tu ni mbele ya walulivika.
Oda kijana bongo anavyovaa, cheki pozi zake jinsi anavyokaa. Amechoka kachoka kachaka, jitume ipo siku utafarijika.
One day, one day, one day, one day.
Najua ipo siku moja,
one day,
tutabadili mboga,
one day,
walio tudharau,
one day,
si watatue simu,
one day.
Ai, ai. Dakota Kifaru
Asili Maile 20 power Dakota. The man spirit is still walking 20 power Sacha. Walove tuambukizane furaha kwa sababu si ugonjwa.
UzoCanMedia.com.